Yeah, Conboy. Well, I'm loaded already. Bado ni kijana but my life so heavy. Misha kibao na ndomana niko steady. You know since a long time we'll be ready. Kabla OMG Moro Town na kina Freddy. Misha chana sana na it's time kuchukua mabegi. No Greggy, napambana na sijui kubegi. Now I'm fear nothing but God, I know we heavy luck. Mziki kwangu kama place to be. I had a plan but I always had a plan B. Lifeli shule la mziki ndo ikawa mission. Na sio mziki tu mchizi na other mission. Shawekeza kwenye udongo, shawekeza kwenye miti. Nafanya tu mokoto ili mradi ni saudhiki. Metoka mbali nkiwaza sija kwaga hivi. Anaenda mbali usinione tu can't miss it.
I'm ready, ready, ready. Yes I'm ready, ready.
Nilizaliwa kuwa mshinde, I'm always ready. Macho kwenye paper, let's just focus kwenye credit. Siku silali na zambali where I'm headed. Na sio kuwaza naenda ifanya cause I'm ready. Maisha yangu sio movie wezi edit. Mungu alishatoa baraka zake already. I'm so ready. Najua ni yangu siwezi feli. Hivyo kunayo chana uwezi kuipata tu kwa fegi. Miniko studio time hii watu wana party. Usiombe chance yote kakutana na utayari. Kila dakika juu kwangu naiona mali. Na wala siogopi kufa naogopa sipoacha mali. Sichagui kazi mnyamwezi na waza paper. Hakuna utozi chafpozi kabili nenga. I'm ready kupambana ili mradi tu niwe straight. Home to me sota sana it's time na tu okay yeah.
I'm ready, ready, ready. Yes I'm ready, ready, ready. Niko tayari. I'm ready to fly.